Now me a go.
Malu.
Now me a go. Now me a go.
It's a beautiful song, babe. One more time, babe. It's a beautiful song, babe. Majenga sako ni music.
It's the keys, baby.
Nasikia wenye wezo ndo watu wanokonia. Ila baby love you, ndo kitu nakwambia. Pesa magari na fine, ndo kitu anatambia. Ila baby want you, na kiapo na kopia. Kukosa
na umi ya go. Na umi ya go.
Snapchat, ni sosi kwa hotel. Kwendana na yo lifestyle, it's anbidi noe cartel. Kila kinipa chance, mashuta balotel. Endapo nkiwa si perform, ndo malume ntapo fail. Kesha umizwa na mapenzi, kaumizwa na my friends. Apendi mambo ya watu, umbea kupretend. Kujitambua wako zuri, ni kujua unapostend. Naonekana worth matiri, yo tatizo ni weekend. Kesha umizwa na mapenzi, kaumizwa na my friends. Apendi mambo ya watu, umbea kupretend. Kujitambua wako zuri, ni kujua unapostend. Naonekana worth matiri, yo tatizo ni weekend. Nasikia wenye wezo, ndo watu wanokwania. Ila baby love you, ndo kitu nakwambia. Pesa magari no fine, ndo kitu anatambia. Ila baby want you, na kiapo na kwa pia. Kukosa
na umiago. Na umiago.
Penzi hauna pesa una furaha. Mwingine nazo pesa la hana furaha. Huyu hana pesa la nayo furaha. Mwingine nazo pesa na furaha. Masha usiku mvyupa vyupa. Lorime na kufly. Na mjuba sina mchungwa toa kumixi niko dry. Na wakubwa kata mpunga. Vacation kufurahi. Sauti kubwa na yopenda. Bibi welcome to Dubai. Kesha umizwa na mapenzi. Kaumizwa na my friends. Apendi mambo ya watu. Umbea kupretend. Kujitambua wako zuri. Ni kujua unapostend. Naonekana worth matiri. Yotatizo ni weekend. Asikia wenye wezo. Ndo watu wanokwania. Ila baby love you. Ndo kitu nakwambia. Pesa magari na fine, ndo kitu anatambia. Ila baby want you, na kiapo na kwapia.
Kukosa na umi ya go. Na umi ya go.
Na baby ya.
Na umi ya go. Na umi ya go.
Kukosa
na umi ya go. Na umi ya go.
It's a beautiful song, babe.